nafunye omulenzi mama tawamulabye ko omwami atemagana nga feesa yaka nze namutumye kibuno omuwa omwana wa balodi oli mbasajja wambala amwenya n'olabanga ennyanga esaze mu lujja muganda wange leero nkikubye nani muwanye ne kataga naye leka nkomawo temulowooza mwegwanyiza kyenvudde nsalawo senga kunone onyambeko tutuuza omuwala kiganda kyange kirema ate okulagajjala ono gwe kifunye nyaba okinyweza olukoba
nga bw'oyogedde lukoleere omwana wattu tumutuuze manyiito waana waana byambwa olaba owanyi ono nyaba ayina enkizo
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye atamudde nyaba alimu ekkumba okutte totaonyweza fenna wetusonzereka kyabikirawo maama eno ofunye ddiki mpya bukyanga bageyaneera kati bageye nti omwami ayaka bannanga ofunye enkata mpya ofunye omuzungu maama ene ennume enfalansa webale kutwala budde n'ogyetegereza nnyabo walonze ya lulyo kati nno togayaala nyaba abalungi bamuswaba ekyokulya omuwenga mbudde muwala wange ng'ate eno omubiita mwana gwe genda ofumbe oba obeze ennyaka mere k'ofunye ono togayala omukwano gumupiike ne bona omuwova ddoozi siggwe nnyina gumukeese
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye atamudde nyaba alimu ekkumba
mwana wa maama munnanga osanyusizza okulaba ng'ovudde ku mudaala erinnya lya singo nyaba olifundikiridde mu gawuni onyumidde mu kadaali baffe nsaba omubiite nga ne bwewulunta mbikonye wakulowoozaako ena ddana mbiro obujenge tubutyanga kasita bukuumiranga mu kava ndaba n'eggoma seeguma kikooyi mukole kalyake waffe wabuukabuuka atereere mu layini
gwemumaamire bujinga nkoko oba yalulayalule
tunamuwacacu
gwe musimbule kiri ekyalagirwa ekiravu manye otegedde kyeŋŋamba katonda musabe nga toyosa olw'ensimbi mukole nga ziwera abaana g'omuwa mu bujjuvu muwala wange munnange togayala
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye atamudde nyaba alimu ekkumba
Remember where you got it from. www.djerico.com